DJ Lighter.
DJ Lighter.
You is my security, my pansy. Baby, you my first lady. Hey, make I sing for you as some lady. Treat you like a queen, oh my baby. You know, you know, you know, you know. You. City, I'm you my weakness. I'll be calling on the phone. You got me so baby.
Vya kukupaga wisha
Nanisha kuhu Unavya pinye melea I'm not your ordinary girl Chunga
Sangu isia Umezi koroga Na macho haya naga pazia Tanasha umeniroga We dada
Masauti don't rush You can look baby but you can't touch Nasiku
Kama na kunyemelea Nika moyo kangu kamelegea eh. Mapenzi mazoea Ukini njima upendo Nita changanyikiwa Oh no 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 Mina kupena kikweli Oh no 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 Miso wale matapeli Oh no 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 Ukini ya chantapeli Oh no 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 no
Maradhi ya moyo ya mekwisha Hae, we ni doctor na ye ni patiba
DJ Lighter
You're a gentleman we ni push Kilele ni wawoni fikisha Hae, you catch a walk on ganga Chali zime kolea kolea Angulini Nelewa mabusu tu
Bobea. Staki kubishana na ukweli penzi lisijelegea Masawe, wakuza mboga Staki ucheke na ekabis Dadawe, ukilipenda boga Lipende na manake kabisa. Window my type kwa kusina shaka eh. Ah, nipige kama gita, hata kama kwa tubwa kichaka eh. Usini ache dele.
Hola at your boy at DJ Lighter on Instagram, at DJ Lighter on Twitter.
Obasi minataka uwe wangu peke yangu. Shakuelewa. 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 Ni macho kodo kodo katotorodo. Mboga za sotojo vipojo pojo. Kanani vunja shingo vile ni kamodo. Kanaongeza miguno unavukata uno. Sutiwe unani mad kama roboti. Mina record kupiga mashoti na pozi za kishosti. Nataka kutembea na wewe. Nipe mavitu nijishindie. Nikupe zote ndio umenye. Baby we unanjua.
Ulale kifuani ma baby. Nikupe michezo ya pwani.
Uruke kama popo, shika kwenye ukuta. Cheka kitoto toto, shuka furukuta. Unajua, kusugua gaga. Na rangi yako kali ya kimanga. Mie kwako zuzuzu, sina la kusema tena. Yani kwako kama bububu, wato nanipa na chotaka. Window my type kwako sina shaka eh. Ah, nipige kama gita, hata kama kwetu kwa kichaka eh. Usini ache dele.
DJ Lighter, your favorite DJ.
Obasi minataka uwe wangu peke yangu. Shakuelewa. Obasi minataka uwe wangu peke yangu. Shakuelewa. Obasi minataka uwe wangu peke yangu.
Shani toa roksi. Kulalama lalama kisa penzi la nikoroga. Wendo mganguzi ule unipa matibabu na ule uta. Iduzi wa bimbe kiukweli kweli.
DJ Lighter.
Mizo kao visiona haya. Wivu wa songe mwenye keje. Waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera ya pata upepo. Nilichotaka kisha timia. Tunasubiri huyo na pepo. Kwa vile jaka tutunikia. Ex-member salama. Wasalimie habimada wabomu wenye bliji. Mwenza kona mpanyama. Haitomi ya naileta kama ikiwambichi. Ndiyo masa kicheka mole boy. Mole boy. Akinuna kicheka mole boy. Mole boy.
Hebu mama usifanya sira pole pole. Pole pole. Dunia nata kastara pole pole.
Nikikupigia na kucheki tu sija miss mikasibu. Miji na mengi nauliza kako salama tu. Umenikosa na juu ndo maana bado uko bita. Unampamba tule naye la bado unanikumbuka. Fujo za nini shida mbona swajabu kushindwa na vijembe moja kwa moja kame kuibia figo mama. Kichovu nguni so nishagoma kuinama. Nishakata utumwa shika msini zako nenda. Usilete noma punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita yeah. Kwa chana ndo utajuta utadhani ugomvi na Hitler. Bato laki mbio zako utazikumbuka. Na kuomba sana kakwa chana tuachane kwa watu wazima. Soma noma utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Awe mwisho kupendana undo mfano kutemana. So milima sini watu pengine tutakutana.
Zikatai kweli ndo shazama usinipige kipapai. Niapokwako shabwaga moyo usiurahai kweli. Ndo shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Tumesimama kama malikia. Mina kunya pia. Waini kando kando katikati pia. We mtoto meniweza Mtam kama mtuzi wa pweza Kwenye mechi umenikweza Palo na polife nikashuka Nyonga, nyonga, nyonga Wakalishe mapimbi wote. Panda, panda, panda Paka usiku mkuu. Fanya kama unaruka. Ruka Pandisha muzubiga, pira wakoni Mgoja leo kapona korona.
Kichwa kama Maradona. Kwenye kamba wende kuona. Umenikosha Mama, umenikosha
Koko mizezeta.
Umenikosha Mama, umenikosha
Koko mizezeta.
Wendo kinga ya moro, o baby dana Laika chicharito. Mama sita, kipuno kakijiko. Mapicha picha uko istama ujiko. Minaringa kwa kuni mepata jiko. Suti jaga laka foto. Imoji moji zako za kitoto. Wendo na nikosha. Katoto kama degea, degea. Vingu vote vimelegea, legea. Kanaenda kote. Kushoto kulia kama iyo kote. Kame nite Kenya. Kame nifikisha majuye Hame ni penya penya. Chombo cha samakini Kama mlevi nimeleo. Chenye nataka na peo. Kama mtoto kwa bembe Ulevo fiti na nyomaji kabele. Nimetuli, nimetulia. No baby kata. Cheza kama unapiga matiki taka. Sonara, sonara. Unavopinda mugongo. Shida. Ukini gusa kisogo.
Chari. Figa. Pira wakoni. Mgonjwa leo kapona korona.
Kichwa. Kama Maradona. Kwenye kamba wende kuona. Umenikosha
Sembe sio sawa.
Sio sawa. I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby itakuwa sawa. Basi niliwe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Na minyeleve nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Basi niliwe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Na minyeleve nilivyo.
Senti ukweli ila kitandani hatari ya kukudenja. Usiniache baridi kipenzi.
Si unajua mam sio sawa.
Nataka niwe na wewe lakini no romance with that fine man. Nalo gumu kipenzi. I'm a high class girl.
Chonde chonde mami usije niacha kilema wa mapenzi. Taratibu baby njoo twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave in love. Vika baby, see.
Hey. Kila umena, usiseme sio sawa.
soko mwenye sauti nyororo. Mususu ya sorondomboro na bandoletu la buku kwa beluzi paka tumoro. Mambo iko huku benzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha pobe pobe simpidu sko nzima nzima. Mukoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roo yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavive na wanune ishakuwa yako itafune imu mune isike kunako. Oh baby kushika diuno tam kikuchumchum tam kikukumbatia tam kolea benzi letu baby tam yani paka kisogoni tam tarara. Pichaweka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, walokosa kazi wanongoni wapandishe vipi wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tusha soma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu sijogola pasaka, wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua
kwa mabovu bovu,
anaga mbaya la mzizi
shobovu bovu,
tena fundi mwaya kazi anaijua haijawahi kupwaya yani kithi. Mukoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roo yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavive na wanune ishakuwa yako itafune imu mwenye ifike kunako. Oh baby kushika diuno tam kikuchumchum tam kikukumbatia tam kolea
maji atapita mipigo na ushafika jina gani ujanita baby shauru taki kabisa eti unachena visa vya firami na musa vingi ikilala na utakama na niita nafumba macho navuta shuka naona napumbazika unishika kwa ndipo hapo nafarijika mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka we
wana pale tulipokutana mikono tukapeana macho yakatizamana wana pale tulipokutana na makubadilishana nafsi kukubaliana.
Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona Rabi, ameniba nusura jeuri sina tena wendo ganzi menimaliza hasira siku mwewa kisema
nidekeze, nilewaze washushuke wanyamaze nikinunga, nibembeleze usini pepe nipulize
watome washituke roza uzi waume
minipike ule chote
shikiria mwacha vimbe bichwa wallahi kanipatia anastahili sifa chumba kizima chanukia uturi kajifisha
Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa.
Nanikosha mwili kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, nananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu.
Kifuani unipaka harua, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mingine hata chembe siku anajua, antoa ushamba. Nanitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chagwe mwenyewe. Kanipa pombero yake, ninywe nilewe. Mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuangome. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone. Ananikosha mwili kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, nananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu.
Nimezupa, hey, tu yako msupa, nataka tuende supa. Tuka buy items, baby usi tense. I got some words to tell you, ziko kwenye sentence. Penzi lako kwangu kotibana, imenipa life sentence girl. Ine nyako mahero, oh, adoro muna teni dala. Hebu nipe mikono, baby you know, you know. Mimi na we, ine nyako mahero. Hebu nipe mikono, baby, you know, you know. Ni mina we, mina we, mina we, hey. Nasema mina we, mina we, mina we, hey. Nasema mina we. Toto ringa, toto ringa, toto ringa. Nasema ringa, juni mina we. Toto ringa, toto ringa, toto ringa. Maringa, juni mina we. Ata walete maneno mengi kama nywele lama itashuka. Watashudia tukivishana pete, si watashuka, hey. Nitakuwa na wewe leo, leo, mpaka kufa. Tunanifaa, ninakufaa, tunafaana, aye. Project yako fame kingangalito, hey. Sita kucheza misi chicharito. Tuende mdogo tu kidespacito, ay. Hakuna leo kumwaga jasho. Project yako fame kingangalito. Sita kucheza misi chicharito. Tuende mdogo tu kidespacito. Hakuna leo kumwaga jasho, ay. Minawe, 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 minawe.
Sava upendeze. Nataka tutoke dina baby.
Umimi na wewe mipange metik wale check.
Unavunile uwaga mimi. wakati sina baby, yeah. Oh, I don't know me. I want to spoil you today, yeah. Oh, sheri, wala usogope, mfuko metuna. Tell me what you want to do, my boo. Hey, hey, my boo, we can catch a movie tonight, my boo. Kinesa. Toka nime sota sina pesa.
Unanielewa sana baby. Mda wangu nani paga ugilizi.
Tell me what you wanna do, my boo. Hey, hey, my boo. We can catch a movie tonight.
Shama donga na mabaro baro. Ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, mele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, mele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko. Huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kiboko.
Itadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze. Mwambie yendo na dai. Ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari. Kuswazi kote jendo metawala. Sio ni noma yani mbwana sobari. Akinipa sika time inakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfaji. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Kwa shanga kiuno ni nasimama. Wima, pakalfaji. Singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nale singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Uyu mtoto kiboko, kiboko. Yani kiboko.
Vire nyumia.
Machozi machungu nafuta mbona.
Una vire picha.
Maisha yangu ya uswali kasoro mali.
Wapi wangu anyoko we.
Napoteza mzazi uchungu wa mwana.
Wana mwana mwondo we.
Maisha yangu ya uswali kasoro mali.
Wapi wangu anyoko we.
Napoteza mzazi uchungu wa mwana.
Wana mwana mwondo we.
Nilikosa ta moyo kuchona poyo. Niliumia sana. Kusema wachoki kuchonga nililia msera.
Nilijawa machozi.
Mbona mimi
maswari kwa mora.
Mbona mimi
nilijawa machozi.
Mbona mimi
mbona dunia uchungu.
Mbona mimi
nilijawa machozi.
Mbona mimi
maswari kwa mora.
Mbona mimi
nilijawa machozi.
Mbona mimi
mbona dunia uchungu.
Mbona mimi
Papa Godo, oh, hey, hey, niliokoka, wakacheka ho ho ho, hey, wakanipa wiki, sasa ni mo oh, oh, hey, nilizaliwa huruma, na place nimefika, ni neema na huruma, sani huduma, kwa Yesu kunara, na katika na chuchuma, nilizaliwa huruma, hey, na place nimefika, ni neema na huruma, sani huduma, kwa Yesu kunara. Na katika na chuchuma, chuchuma.
Kumbe kumbe, kumbe kumbe eh. Kwa Yesu ni raha hai. Kumbe kumbe, kumbe kumbe eh. Kwa Yesu ni raha hai.
Kumbe kumbe, ya ni raha hai. Kumbe kumbe, ya ni raha hai.
Hakuna hangover, ni raha bila gharama. Labda turuke kesha, au kulala salama. Yesu asifiwe, hadi Dar es Salaam. Hapa tu ni baraka, hatutaki laana. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka ndio. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, juraza shetani ni mashaka ndio.
Nimezaliwa huruma. Na bless nimefika, ni neema na huruma. Zani huduma, kwa Yesu kunara. Na katika na chuchuma.
Kumbe kumbe, kumbe kumbe eh. Kwa Yesu ni raha hai. Kumbe kumbe, kumbe kumbe eh. Kwa Yesu ni raha hai.
Kumbe kumbe, kumbe kumbe.
Nitafanya harambe, nikupandishe ndege. Ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Harambe, harambe.
Hautoporomoka porumoka tam tam. Maybe come come. Hautoporomoka porumoka tam tam.
I travel down the streets. I seen a lot of tea. I seen a lot of women. But moyo ni kwako tu.
Wanataka this, wanataka that, wanataka mina mini wewe tu, baby.
So nitafanya harambe.
Nitafanya harambe, nikupandishe ndege. Ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Chola kukonyeza na mikogo kashakira nyuma mkia pweza, shepu katapira.
DJ Lighter
mechi tunazozicheza kitandani funikira
ameniweza na pumua kwa mipira. Tena kiuno laini chuchu dodo dodo, kitofu ni kipindi mtoto jojo jojo, afaede laki mini nyumba rojo rojo, katoto ndizi maini. Pa mazongo ukijari taya nizidishe uondo steam zakaya si chururu ndondondo tenzilika kwaya unavyonichanganya manuva kiuno spiri kama msuva kwako napona maajabu samaki nguva mchezo unavyonifunga funga magoli ya kona. Kiuno laini, chuchu dodo dodo, kitofu ni kipini, mtoto jojo jojo, afaede laki mini, nyumba rojo rojo, katoto ndizi maini, yani soto jojo.
Nifariji moyo mapenzi kidon no inanipa wasiwasi moyo wangu si wa chuma usije tobo ukaiweka msumari naomba tu nishike mkono mama chike twende nawe mpaka tufike Zanzibar. Ongeze kachumbari unanipara unavuni peti peti basi nibebe mama nieke kwenye kibeti basi niurumie yangu moyo usitie kidogo utaniacha kibogoyo jua moyo moyo jua moyo siri ya mapenzi moyo ya mapenzi nataka nini niambie Flora Madrid sura kama Mary Magdalena Flora Masito wafanya na jidai dai tunde kwa tunai nai jiji la masai sai usijali mai mai mendo wangu number 1 mtoto uko so fine mapenzi kitungu ukikata rufu mtalia penda chojua roo atenya mambi chincha ongeze na kiwanga watu wezi chumani mwendo kasi wa shina wakari baja hawa tuwezi unavo nifunika unavo niridhisha mama hawa tuwezi you make my head they go panama 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 ukimiata mimi nchaumia odani ujua moyo 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 siri ya mapenzi moyo siri ya mapenzi nataka nini niambi Flora Madrid sura kama Mary Magdalena Flora Masito
I'm not the same.
sitaweza.
Nimevumilia sana utaki change na wana umeshindwa kubadilisha.
Kagatiko kanguwe aletiko mkwano.
Unaniumiza sana ninateseka nani moyoni mimi na uma.
Kagatiko kangende
aletiko
sitaweza.
Nimevumilia sana utaki change na wana umeshindwa kubadilisha.
Kagatiko kanguwe aletiko mkwano nunya.
Utapata mwengine, don't you worry. Watoto tumezaa tunawoti yale. Tulipanga mina we milele. Lakini nini unanichanganya. Maisha wote wawili tulipanga. Shida ni nyingi hatujabu sana. Hainga kuwa hivyo unapenda upendi. Mpenzi tuwachane na hivyo hivyo.
Unaniumiza sana, ninateseka. Nani moyoni mimi na uma. I got to go, kangende.
Nimevumilia sana, utaki change na wana umeshindwa kubadilisha.
Kagatiko, kangupowe,
aletiko,
mkwano.
Unaniumiza sana, ninateseka, nani moyoni mimi na uma.
Kagatiko, kangupowe,
aletiko, original Sande, Adema Juma Maime. Oya Tite, Kamilie, Kamilie.
Umutako,
Hakata. Remember
nimpa sasa tuzo. Wana asiri zangu nyingi sogo vimatezo. Hao wamesha onetishi na mawazo. Nina ee, nina ee. Mlizi wangu sasa misi taki fujo. Ikiwa na ee siyoko pibia devil. Ademan ongeza besi na treble. Nimtaje kama nina imba tangazo. Ngekuwa na pasi unaishi ati. Ngekuwa mbali bibi ningekuja nikuone bebe. Ungekuwa na nambari ya simu Facebook wa Twitter. Lakini hata sura unificha. Nimesubiri sana lini tutaonana na naye. Oh, I don't know what to do, you do, I'm waiting for you. Oh, nimesubiri sana lini tutaonana na naye. Oh, I'm thinking of well.
DJ Lighter.
DJ Lighter.
Bila balu balu baby. Naomba mimi na wewe tuwe. Acha na balu balu dale. Nalalia nalalia. Sina balu balu baby. Nataka mimi na wewe tuwe. Acha na balu balu dale. Shotem shotem shotem. Toka tulipokutana sijawahi kufikiria tutachana. Hey. Lakini tulipopendana ueleweki unaniumiza sana. Hey. Upendo gani na sikuoni baby. Upendo gani upatikani hani. Hey. Upendo gani uniamini baby, baru baru baru. Upendo gani nasikuoni baby, upendo gani upatikani hane. Upendo gani uniamini baby, baru 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 baru. Bila baru baru baby, naomba mimi na wewe tuwe. Acha na baru baru dale.
Nalalia nalalia.
Sina baru baru baby, nataka mimi na wewe tuwe. Mtafuta ulishapata. Anaye kupenda sana usiwaikata. Mimi nawe twende wote puto nataka. Tukaye tule tunyojue mini lidata. Masiku danganya tisina uwezo. Ninao na siyo mchezo. Ona unipa mawazo. Amua, amua, amua baby. Masiku danganya tisina uwezo. Ninao na siyo mchezo. Ona unipa mawazo. Amua, amua, amua. Balu, balu, balu. Bila balu, balu.
You want the lava, 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 boy, you better.
wengine wakanendia kwa mganga, ila jaja ana blessing nani. Kwa wanangwa geto najua kuna msoto, tuzidi basi pambana. Wanauni heto huku mambo mseto, hatulali tunangangana. Msiki uwanja wa vita na fitna kibao, ikimba kweli wanasema kiki. Na unarahi lihitu vipi, na warekebisha wanaona disi. Nikikutana na hata salamu na wanipi. Ukitaka tubwa lazima upigwe vita riti niliyaona. Uwa kwa tamasha zao, ni lazima uwe unawahonga. Iita dogo dogo bitch, one man army dogo dogo bitch. Peace and love baka kwa masnitch, one man army dogo dogo bitch. Wambie
sina habari na
papa sina,
sina habari na
ukisema na tough na kiki,
sina habari na
oh sina,
sina
pa nguvu na pambana mwenyewe, sio zile za Mombasani, mtoto wa mama nelewe. Wanakuombea ufanikiwe, ukifanikiwa wananuna bwana. Wadoa nyimbo hawakusapoti, ukififia ndo wanakuposti. Ukitaka tubwa lazima upigwe vita riti niliyaona. Uwa kwa tamasha zao, ni lazima uwe unawahonga. Ita dogo dogo bitch, one man army dogo dogo bitch. Me son love baka kwa masnitch, one man army dogo dogo bitch.
Pole pole baby, baby twende pole pole, hata nikikosa pole
mzi mawazo na hela sio kitu wani mzio zinitowe chambo inaumiza na niridhisha penzi langu kwa kwale zikuisha.
Baby tuende pole pole, acha nikikosa pole pole. Baby wako nimekole kolea, acha nikikosa pole pole. Baby tuende pole pole, acha nikikosa pole pole. Baby wako nimekole kolea.
Moyo wangu nilikupa kwa vyote tulivumilia pamoja. Tulipokosa tulivumilia. Nilijua I was the lucky one. Wanawe maishani, yeah, yeah. Kukupenda nimeshindwa please. Ole wangu unaumiza moyo na maradhi ya moyo.
Kama nikikuta unanitania, mana moyo wangu nimekupa weke. Mimi ni mfungwa tena mjinga, nimejileta gerezani tena, sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, ujaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana. Na wakati nilikata tamaa, kukupenda wewe sichoki.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
DJ.